degmooyinka gobolka Baygaraan degmada Baydhabo iyo waliba ku dareere adeegyada horumariya oo ka bulshada ay ku mid yihiin dhismooyinka mashruuca waddooyinka guud ahaan gobolka. Maamulka gobolka Baayo ku hadlay sheegay in dadaallo badan oo geli ah ayaa sidii lan heli lahaa jidilan dhisis surud badan oo ay weeladaayaan degmooyinka gobolka Baay. Walibana guddoomiyaha maamulka gobolka Baay Ali Wardheer Adoyo uu isku warbiyey horumarada adeegyada bulshada ee ku dareera degmooyinka gobolka Baay, gaar ahaan degmada Baydhabo.
Baydhabo muddo ay baa kasoo dayeen horumarin oo dhiniga jidita ee dhan badan, marka aanu horan dhismay aanu garanti la kahay aanu pipeline ka jiro hadda ka baad kooy doonan horumar weyn ku soo dayeen dhiniga jidita ee wabilaahay aran way waa meen wajigi weelidka lahayd isbeddel doono ma ilaahay dhibaatooyinka jidita umada ka jirta ku baad doon yahay rajayna muddo dheerayn jidita ba kalaasa shalleyna ma ilaahay jidita weyn aanu weyn aanu secondary ee aanu iska higan marka jid oo laamee jar galanta la kaay jid oo laamee dhamaaday jar jid oo kabalistoon laga soo biyaay horan soo sameey jiran aanu galanta la kaay jiran aanu jidka ka jaro jiran marka horumar muddo bilaawday waan hadan dareer doono sida dadaalka oo maamulka Koonfur Galbeed ee gurri madaweynaha ku jeedeen may booni horumar la taabado kor la deersii may leeyahay dadweynaha ka nool gobolka meel weel boonay tooy ka nooli singhal tasiilad oo nololi aan fudayo marka wal dareero maali weel been may boo wala ka ziyado en kasooda meel raayis ee Koonfur Galbeed ee Bangaalooyinka kulli horumarka sidoo bay dhawaan deersiisnaayeen meel weel boola ka bilaawday ka dareer sidoo oo birdaal hata way ku jiray meel raayis mashariic oo nooyto ay saas oo kale ka balistoon ay ku jiraan digmada birdaal en degmooyinka kale na meel raayis may buu galanta wala ka hayaan qorsheeyay la jar oo nooyto ay mashruuc dan wadaag le jiray lan ka tala galay marka yoono may buu hayni oo ku qabsan tokor ya ilaahay ku toogan waan ku rajeyn en naftiyo gaablan soo biyo leeyo en heedo oo dhiibayaan way la raayso maawanada dhiibayaan kaalmadas jidita laga soo dhiibayaan ba conditions iyo shuruudo yaala ga jiraan dadku iyo naftiyo maybu wax qayba ku yihiin marka engineer oo local ee langorin jiraan maybu wax si in ka fail oo anka quality fail in la wal ya maalin maalinta dambayta ya may la raayso ya likadaalahay in kasto jidid mar la soo biyo walbadan oo complain ay dadka ku jeediyeen jiraan hatana walba oo qaladaad ay oo ki hor la ka arag kan dembiga ku bedelahay marka maybu ah improvement laga soo biyahay marka degmooyinka naftiyo baybu ah iyo maamulka iyo degmooyinka ya meel raay hoolagaasi in yaa le meel raay sunu qonno maybu ah ka way geliyo hayne marka maamulka soo degmooyinka way ku fadeeyeen soo soo biitaas ay maybu ah en way gelin oo lan soo bi wali tababare wali onay tay farsamay qaan wala asan kulli wal ku aaw yahay marka yana maybu ah lanka fidhay ku ka kaalma hele wala birshuna way waa inay oo adib isaga ban gaabido dadka ku qaban gaabido soo biido la fadhi laakin lang mogon oo rogni inay walkeen soo biileyo baad ka taanto suugdi way waa en walbadan adin wal suugaas marka mayba en hogul saaraa hada oo inta uu wadne dadka naftiyo inay contribution ka jeesidano wala iyo baahan yin iyo soobsadan mayle raayis wala iyo tabartiyo iyo soobsada koran marka wala awoodo ku badan marka madasi adduunyada badan qaylisada kor laakin ini marweel baad ka taanta in lan kale oo inta baan roobnay jidna ku halawsanay walkeen soo biilay ada suugdi naftiye walon isbarnay in isku bedelan baahan marka
wadooyin qaar ee halbowlaan ee degmooyinka qaar ee degmada Baydhabo gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo maamul kale oo isku soo biiray dadan soo bilaarin oo saasirayna dhasi aanu san halbowlaan ee NS dareerowka bulshada Baawrleyda.